yande joni tere min tay sappo je studio kalangu habaruji fulfulde war janyal le musman amad janganta habaruji di en puddana gofo ginan bonanda lawol wadi hakkunde na biendo hankende en do lawol dosot no kudo wete doldol imbe hewbe du konna may der filla kon darto amad ali bita de max horejo frddr fedde wala e lam le niger halaka hantay fawarjo amo joga taf hawriinde leyde burde sembe jeddide duniyaaru fuddi hande de to en leydi Italy leydi men Niger tawa e leyde gansitar war fotte o batu yewtere men pinno hande studio kala ngon ndara filla suma yerne gonden de no warande enda dum waddi ko fawar jo hande jewtiti e andudo saldo filla no lewru yirte gampata suma yerne nangi ni wontiri faar joni wadi ko wattu himbe hono sappo na ko deki do mudum kawon ko maayi e le bonande lawol ko wadi hakkunde dogan duci e doso noktoyte doldol kilo chapatna e doso kar mo sonef kany won ko yefottowi e faar jondu kono ko mitente ne fuji didi himbe du konda hebon ko maayi e der majju himbe hebu du konda woni en kali hala hono ko sappo ko deki nonni faani himbe nawni be du konda kewi be kojam be gaddama loxoro doso bandimin Dawda Hassan Tawama don endan nani habar mo waddani en
yamde tati nyaloma bononda o wadi hanono be yesum en dum wadi biiri bisso nefugom tefi yauta e 19 gom mo himbe sappo e kudeki tawa der mun no fondi duci wakati katefanno ka yauta tawi lore mawne gom kandu no dari yeso nyamu majji 19 gom kandu juwi duci no wara warde sai loreji tati di pempodiri worbe jenayo mayi nawnibe bendu gaddamu hopital doso gan nyaute Musa Usman gouverneur doso yehi jewoyto bononda o wadi bononda loreji di woni bononda mawdo gaddo hikka do lawol gol
tiagal majjo do bonando ko dar tonni waddi ko Hassan Dawda o yewtide debbo goto pottudo e bonando o enna wardi o wita kana madan Maimuna Karimu o holli o wi jamma on faawali weti o wada surup gam batte wakati fu o mo yakko o yino bonando no waddi
mota akara bondeino gana
lore den enyu non do makka nyukika na ko har do himbe gonano pode no itte worbe jenayo mayi idun sirwina bandu sanne neddo fuhi idun bandu mun sirwan jangur mi hi'ai ir majjum abada hankin ba doingul mi hebay dum dun nati bandu an sanne sanne mi medai hi'ide ir majjum
anay binasar gungumo aite yang ay mandi wodun dumo
gouverneur de Jean Modoso kanyu du konda nin wono lawali dandano o deki jungo do derol gam batte hon hoy finande himbe do fila ko darto yila gol der region endan dun non dar lawol ko jaade gam batte ren gol region endan alar barnde ni kan gouverneur holli wide ke hono be ngaddi batte do majjum nani Ali Nyalli Abdur Momuni
lawol lamu leydi gol wi'i nanga illa yende jeetati jamma fa wara yende joy subaka lore fu lore de hana lore sogeji lore ardibe leydi lore hawjibe kite leydi loreji securiste loktoroje nyifobe hite gulu hana yilo der wakati o lawol lamu leydi gol hadi yehobe hekoyde e torko nako e nanditita himu yilo nanga illa yende sappo jamma fa wara yende joy subaka batta ka wadama gan waddande himbe koyirnam der wakati suma yere fuddo miccintina himbe ko illa lewru fevrier itane dubi ujunaji didi e sappo e joyi lawol lamu hadude irini he bandum singa der leydi difa misali hadude yilade e moto luma ku likki mabbo lube chakantaraje shetimari geskeru e gingimi dum du ga renude himbe
min andina ndo filla majju wadde ko faande ni no ga ina yaad no ga e jeedu won kenya hecci kenya to en le rutile beri hono jonde wadi hakkunde hono fawar jonde do arangal gouverneur region mo tileberi kanyo gouverneur mo gawleedi mali don du ko na dartna filla hono be kaldi fa wodi do filla ko dartna ko tawe himbe gawo hebanama musal har filla wadde ne de ngure kanyo fawar jonde ko na neba machineji ko nandi essence ko nandi e mudum kanyo mojjingol de nangu en dan tay wadi sanne do kero leedi men didde endan saidu traore kamon gouverneur mo gawo o halni dum bandima abdullahi mamoudou bat o koromun e nafakamou
la sécurité ou l'insécurité c'est ça l'essentiel.
Domo leydi e filla rafi hakkilo fukkingugo kan adi hakkilo himbe gan weta wi e himbe leydi bawa ummi jehi to gidi wela denne no hani wi e ardibe ummake daranake dum labi di himbe kawri darni di e ko himbe kali dum no fukkina hakkilo domo be leydi no jiloto habaruji do bombe be no heboto do ko yawi neddo fu waddan ballam de en ewi golle gonado no gade jungo der jungo caka domo be tawabe gawo e tilberi be labi darnadi caka leyde lipta ko to bonon daji gonadi no gade di fu boyata ko di timma
mo eto epengle e le population mo eto tranquille
no mon teri far yo horjo leydi Niger Issou Mohamed no tawa illa kenyande enna to en Italy no kuto fotte e batu mo leyde burde sembe e duniyaru jeddi batu do kono onodo no waro fotte e mudum batu watana balle didi batu enna mon kore mudum dum wonako Hamado Mumuni hawrni en e Francire bandra meden Omar Hamma firti e fulfulde
Labi kawjidi jonde chaka leydi e leydi filla denago luma ko der duniya e battitol mbakaaji leydi Afrika dum woni ko hala der hawrinde chapande nay e tata bere de fedde hawjinde leydi jeddi witende G5 wadunde der leydi Itali yerno derol habar bitengol Jeune Afrique wiri leydi Afrika bangori wala leydi tangal dey horebe leydi Afrika ngansitama e hawrinde de lamido leydi Kenya bitedo uru kainatan be Ji kaide SFC Maledi Tunisie Mohamed Issouf Leydi Niger Yemi Osembajo deki do horejo Leydi Nigeria e horejo gomnati Leydi Ethiopia bitedo Hailey Mariam Desalegn faande yerno habar goto on haliri horebe Leydi Afrika beji kaide SFC Maledi Tunisie e Mohamed Issouf nandi to e horede Leydi France keso bitedo Emmanuel Macron do filla denagu e biddan podda ko der Leydi Sahel Nder ir hawrinde nde eni bandu wudu Radio France RFI haliri dum kodande fedde den nanaka Donald Trump horejo leydi America wi nder hawrinde nde filla battitol bakaji woni sababu mudu
horejo fedde parti di ngala e lamu eten FRDDR entre Amadou Ali entre Maxa hande nde enda o yarama sudu sariya yerno fawar jon jingo makko wiri metra mun kayla yaya yaye holli wiide ke hono sariya makko ena ni beydirama yeso o wi kerol kulle ko be mbino be jami ngam batte alle be jeewe do mudum fu be suudu sedendo endan tinitaaki do majjum haalay do majjum sariya makko o yarama yeso faano ga e jena lewru me endan ndungon e der mudum
le lendi nous plaiderons au fond cette
altine o min durwa tettindemo der kite den mido miccintina himbe ko min kolli yeso kitotodo on ko o tumira dum fu fota wi e onangi denne no hani kite den e tayka ki fu gonaki no wade darne gan dum wala idum wadire gonga bani labi de be tokkiri faabe nangimo di kana gonga kitotodo on yami kite den gade do ko o tumira kan woni o hite do habbidane e halude halaji bawdi uppi himbe jippina la dundu min jabay
le temps formellement cette incrimination
do fille serene wadi ko fawar jom baba alpha kanyandu konda ni hono hala mudum jeewama ko ka jeewadu jeewa kana wi ahono kulle ko wono do makko tumama dum yoge mudum buitaama buitongol enda ni wadi ko fawar jom ni hono jingono makko be kali mbidu har sene jeewi kambe jingono baba alpha be kolli wiide ke dum do wada kana ni gam batte heba mbeteedo Sid Mohamed itte ele filla sariya o enda e tokkede tumede on enda nene ne kaydu konna ni sariyaji di enda jaarama yeso do yaade balde sappo e jetati be garton be chartito hala baba alfa ka enda alarbar ne enda ni ko jabbi woni ko fijo kollol wada dum du konna ni dartana filla golle ngegne kany fina tawa kany e juudi dum wada ena galdu nyeme dum du konna dartana filla fijoobe leedi men ni jar sukabe umatore kay kawri wadi dum gam batte alle e wadde balla do filla ko darto bibbe adama ko non gurnder mudu subaka alla fu sen wi ket non nanon ko farjo biter Abubakari Umaru na antere beto horejo kulle de ena fu ko halani bandimi Habibu Garba
Depuis 10 ans émergence
der dubi sappo bittidi der festival o théâtre ni wadete no amma hande hana théâtre tan wadete no wodi warobe gada tale tale warobe bomna kupeji no jaltina himbe wobbe du no bama bomi fina tawamu sigile indirado wurtinde inde leedi o walana no tefa huibita hakkilo himbe har komin goni mi den gada gam burna mabbe min goni mi den yemmina misali burna himbe der dewgal politique leedi ankeni ko ewata burna
à travers ce festival. Il y a la question du genre.
caggal ɗum ɗo min anna haɗa filla latol baal e fijoji pirto ɓallidi konna ñalano nogueɗe ɓerɗe latol baal pelle ɓurtuɗe leydi Niger fuɗɗama hande nde endan fuɗɗirde hakkunde ASN Nigelec e kañe Olympique FC jaango ase odu konɗo endan galle ñamey AS Fan fidowa e farjo AS Sony Dep ndenno AS Douane kando hawro e AS Garde National to en endan du konan do sotta guru kañe akko kana woni ko latde to bal o enda fu ñalande jango de endan ton enda maradi jangorzo kando hawra US gendarmerie nationale faddi jango ala galdura sing kañe irana woni ko fidoyto AS police e sahel kando fidan pide de do fu tana der galle ñeme
studio kalangu
der galle ñeme
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
Maina Sorua
do radio Mangari
lamba chapande jena e joy tobere go FM
Birni Ngawre
do radio Marhaba
lamba chapande jena e joy tobere go FM
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joy tobere go FM
Sai
do voix de la Tapoa
lamba chapande jena e jena FM
Mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jena e jena FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e jena FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yaadu leydi Niger
studio Kalangu
nawontiri ɗo yaade seeɗa kala en himɓe fuɗɗan ƴewde lewru suuma yerdu salndu heɓandu daro hannde en jam las futuro o ɗum ɗo du konnan wadde ko fawara joni hannde yewtere men pindinon en kaltana dow fillade suuma yere nde e darogol lewru ndu sabu eɗen andi suuma yere kam no woni leydi dangal joyi ɗe dinal l'islam ɗum wadde ko fawara joni bandimi Nafisa Adamu subaka o yowiyo yimɓe teɗo docteur Amadou Sambo latiɗo kañum onnone hoorejo noon eleyi hawrindeji alislamaku o haalanan en noyi lewru ndu ƴewirti e noyi ndu darorto noyi ndu haalirta
pour regarder la lune il faut être saint
yewa lewru sumay say neddo gondindo diina nangudo mangu gam suka mo duubi jeddi warta wi'a nimbe yi'i lewru sumay kalol mu gonga no hori misali de wi'ama wuro ma dawa goddo yi'i daraki lewru sumay fu halantana prefet ma dawa kando halna region tawa ko wuro ma dawa lewru sumay yi'ama ton den non tawa du andina nyame kando wana mo hennon fu say minister kawjido der redu leydi on halante gan kam wodi lawol halande hande halanede ben fa dum andine miden godi fedde hawjinde dina al-islam galatibe ba hande ibe gondi hawride kam en noddete ngada andinore de goji gom horejo fedde hawjinde dina al-islam galo kan andinta ma jokkido hemu be bi'a bibbe leedi ko lewru sumayi dun yama le wuro manewo ko watta do neddo fama ko lewru sumayi darake wakati ne tende du wari ndu famdanno ndu lato kirtelgo woddu ndu boyta gada julde futuro le mintaji sappo e joy yade mintaji laso fu ndu majja denne illu yamde jeddi e mintaji sappo e joy futuro odon bay fuddude yewol mayru yewol lewr sumay no wodi amma sayde rejoji de wala dule sanne to kambo labi to nimbe milu le nyame ndu yete wodi du mi way ndu yawta yede le nyame amma say de wakati kambu laabi dule fu wala nimbe no mbawi yide ndu kanon Allah no yidi nimbe burto ƴewa lewru sumay Allah wadi nimbe sendirden on hokkebe andal kanjo andande hala nama fu no jaba dudal nimbe be kojata sumayere gada nimbe be fu nimbe non latibe be ande mu hewa ko wite jahil Allah do wi ko on kolliri no wodiri ni laado Muhammad sallallahu alaihi wasallama be gondi naydum iri nimbe ben abada no godi dina hunde non ko hoyi deni andinama le leddi wama lewru sumayere darake kabbe anya koje sumer deni hala nyalande no Allah nangirtirta on do
que la lune a été vue à tel endroit
do dum won ko yewtere meden ko habaruji be fulfulde tili yewtere de do du latino enda ni waddore he hono do filla yamiroji yade jio lewru sumay sen wi'am assalamu alaikum mbadante jangwali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawa do der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum